uJesu wasithembisa ukuthi uma esikhulula nakanjani siya kuba ngabakhulekileyo nembala ngokwamazwi akhe. Sikhululeke ngeqiniso, ngeqiniso ngempela. Kodwa manje uthola ukuthi inkululeko ineyincazo ezahlukene kubantu abahlukene. Umbuzo uthi namhlanje ichazani kuwe? Angikubingelele, ngamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibo noBithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Mumva le ngamhla iTestament elisha labhalwa, yeah. Kobe kwisikhathi esinhle kwamxhwele, ubuKristu babe buzalwa ebuJudeni. Ubudlane bethu obusha noNkulunkulu izibane esisha. Babe buzalwa buvelwa ebudlaneni obudala esivumelane esidala. Futhi lokho kwabe kuchazana kula makholo amasha ayengena kule zivumelane esisha, ayezingelwa ngenxa yokukholwa ukufa nokuvuka kaJesu. Kwabe kuchaza ukuthi kunohide lomthetho ongasadingekile ayilandele. Ukuphazima kweso kwasenjalo singanankingi kudle ngolobe. Ngokuphazima kweso yonke imithetho yemihlatshelo, ceremonial law, yasendulo yabe isinto engathi shu. Ongakho uPaul ebhala lokhu 1 kwabaseKorinte 10 verse 23 no-24. Kuvunyelwe konke, kodwa kusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa kwakhe konke. Angingabikho ifunelo kwakhe, kodwa kube lowo nalowo afunele omunye. Ngamanye amazwi, ungayisebenzisi inkululeko yakho entsha osanda kuyithola ukuthi wenze noma yini oyifunayo. Angingathi ngokuphazima kweso, wena usukubona kungenacala ukunyathela amakhono abanye abantu kumbe abanye abazalwane. Kwakuyiqiniso elimiyo lokhu kulabazalwane. Nakithi futhi, lisamile mpo futhi alijiki. Maningi amaKristu athe njo enkulekweni yawo, amalungelo awo, okuqondene nawo, elibala ukuthi ukuphikela kulokho kungagcina kulimaza abanye. Sikhohlwa ukuthi kwesinye isikhathi uma simela okungathi sigcina sinyathela amakhono abanye. Nakanjani, uma indodana yomuntu uJesu inikhulula, niyakuba ngabakhulekileyo impela. Kodwa akwakhe konke, angingabikho ifunelo kwakhe, kodwa akube lowo nalowo afunele omunye. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu ongakwazi isithinte kuyona yeWhatsApp ithi 067 706 0077. Kanti futhi ungaphinda ungene kuwebsayithi yethu uthole okuningi kakhulu ithi www.freshzulu.co.za.